are the vibes.
STMG, Pepe. Nas.
Hold it together.
Hold it together.
Hold it together. Hold it together.
Hold it together.
Hold it together.
Hold it together.
Hold it together. Hold it together.
Hold it together.
Eti stamina na bebo na Roma kwenye game.
Hold it
Squeezy mademo na danga na kudango kweli bongo bwana.
Hold it together.
Kusu ma DJ kwa vicheche na kuhomba rusho ngono kwa madem.
Holy Skia wana.
Na yule presenter nebania hao madem kwenye game kisa kwenye mwa game.
Holy Skia wana.
Na uli sikia wapi mina pigia drive hawa madem abadi zangu mi.
Holy Skia wana.
Story zako mi sifatili, sifagili.
Kusu we kwa kicheche.
Japu nazisikia skia.
Minago kwa mbali.
Ongo bwana.
Holy Skia wana. Holy Skia wana. Holy Skia wana. Holy Skia wana.
Kusumenina kukwichi kwichi na mwija kuvipi zobari huna.
Holy Skia wana.
Reiki ghost kujichubua. Chuchu vipi vipodozi vinabakia.
Holy Skia wana.
Na yule mbunge wa upinzani kutoka Iringa mjini hivi kweli atarudi tena.
Holy Skia wana.
Yule kubwa jinga anauliza heti Mungu yuko wapi anakili kweli.
Holy Skia wana.
Kuhusu rahisi sina hofu naye. 2020 Magufuli bado tuko naye. Hivi haujamisi zile zambaruti kwenye bed na
Holy Skia wana.
Holy Skia wana.
Holy Skia wana. Holy Skia wana.
Holy Skia wana.
Holy Skia wana.
Holy Skia wana.
Holy Skia wana. Holy Skia wana.
Holy Skia wana.
Bane.
Bane.
Kona uhakika na unachokizungumza usiwe. Basata. Uneni huruma konki. Konki master. Hata kufanja jamani.
Holy Skia wana.
Holy Skia wana.
Na uhakika na afyo.
Spende kopi ya usivu vinyua ise.
Holy Skia wana.
Studio.
Wapi, 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 w